Kwako vile unasonga we mtoto kweli fimbo
mkali wa sebene wala peni mapene
siwezi kukutema wala kwenda kinyume jemedari wangu kamanda mchezoni we yakari wanivuruga asubuhi na mabuzo sikipanga wanichanganya na hisi nimeroga tam tam sikipanga
Vile olivo unanimaliza
Benio
Benio Benio
Benio
Benio
Benio Benio
Benio
Benio Benio
Benio Benio Benio
One taramera
One tara
Do for the show baby One taramera
One tara
Do for the show
This is Ben Kinyaya from Dar es Salaam, Tanzania. Shimwe, Uromoshi Kilimanjaro, Machiama Kilimanjaro.
Apo kati saa sita wala sijioni. Zangu mboni meficha wengine sioni. Apo ndani unafisa chokoleti kwa ulimi. Aniye wa uzungu we taimi shingoni. Muna mwingine siamini kama uko na mimi Uo wako uzuri unanimaliza Tam tam sikipanga Wanichanganya na hisi nimeroga Tam tam sikipanga
Vile olivo unanimaliza
Benio
Benio
Samata Gologeta Mwikulu Nchemba Mwishimiwa Dari Wawa
Tam tam sikipanda Wanichanganya na hisi nimeroga Tam tam sikipanda
Vile olivo unanimaliza